kesho kaza kuntisha.
Yone mina sija baridi.
Nikamwambia twende ghetto nikakupe joto. Kama zali mtoto alikubali. Nikaenda kumpa dawa ghetto. Kisawa sawa. Dwa, 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 dwa.
Honey, fuck.